zina Denise. Denise ni zina rihabwa abana b'abakobwa rikomoka muri rurimi rw'Ikigereki rikaba risobanura umukobwa w'Imana. Ba Denise barangwa no kumenya aho kuri guherereye mu buryo bworoshye cyane, bakaba ari abakobwa b'indahemuka yaba ari mu rukundo cyangwa se mu buzima busanzwe n'inshuti. Babasha kuvuga neza ibintu babonye ku buryo buri muntu wese abasha kubisobanukirwa, bagatekereza cyane ku bintu byose barimo kubona kandi bakaba bazi gufata ibyemezo. Denise mu buzima bwe aba ari umukobwa yifuza kugaragara mu bandi, ariko kandi nubwo aba yifuza kugaragara muri we yifitemo akantu kameze nk'isoni, ariko akagira ubuhanga bwo kubasha kukarwanya. Akunda ubukire ndetse akanakunda abantu bakire cyane, agakunda kwisanzura, ari nako kandi aba yumva ashaka kuza imbere mu bintu byose, ntabwo yifuza ikintu gishobora kumusubiza inyuma. Ni umukobwa utajya uvuga menshi ndetse hari igihe rimwe na rimwe gufata imyanzuro bimugora. Agira amarangamutima, akaba ari umukobwa uzi gushishoza kandi akagira n'umutima w'impuhwe. Abantu bose bazi Denise bavuga yuko imiterere yivangavanze ku buryo kumumenya atari ibintu byoroshye cyane. Ushobora kumwisanzura akakwereka yuko ashoboye, ariko nyamara muri we nawe ubwo arimo gutekereza yuko ibyo ngibyo byose rwose atabibashije. Denise kandi yakiri umwana abashaka kwiyumva nk'ukunzwe cyane kandi arinzwe, ku buryo nta wamubangamira afite abantu runaka bamuvuganira cyangwa se bamurinda. Iyo yumva adakunzwe, Denise bishobora kumugiraho ingaruka mu myigire ye, akaba ariyo mpamvu ababyeyi be baba bagomba kugerageza uko bashoboye kugira ngo umwana wabo abashe kubona umutekano. Mu bijyanye n'urukundo, Denise yishimira umukunzi w'intangarugero, abatekereza yuko umuntu wese utamuca inyuma, utamubabaza cyangwa utajya mu bandi bakobwa ari we mukunzi wenyine umukwiriye. Denise kandi ashobora gushingira ku mitungo kugira ngo abashe guhitamo, ariko kandi nubwo yagukundira imitungo ntabwo yaguhemukira, kuko abizi yuko urukundo ari ikintu nawe ubwe cyamubabaza cyane. Mu buzima bwe bw'urukundo akunda kwibaza cyane niwo bakunda baberanye, akanibaza niba ibyo abona bimeze nk'ibyo neza yifuza. Abashobora kuyivamo isaha n'isaha cyangwa se akaba yahura n'ubushiya mu rukundo bitewe n'uko ibyo yifuza atarimo kubibona bishobora kumugora. Imirimo hafi ya yose Denise abashobora kuyikora kuko afite imico itandukanye, kandi akaba ari umuntu ushobora kwisanga no kwisanzura ahantu hose ageze. Ibyo rero bikaba bituma nk'ibijyanye n'ubwarimu, icungamutungo, itangazamakuru, ibijyanye na politiki, mbese buri kimwe cyose Denise ashobora kugikora kandi ku rwego rwiza cyane.